olol nadaafadeed oo kor loogu qaaday nadaafadii bilicda ayaa laga sameeyay xaafada Bandar Qasim ee magaalada Boosaaso. Ololahan waa iska kaashadeen gudoomiyaha xaafadii ururada bulshada ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo ilaalin lahaa nadaafada xaafada Bandar Qasim. Gudoomiyaha xaafada Bandar Qasim ee magaalada Boosaaso Cabdimahad Maxamed Ismaaciil ayaa ka warramay ololaha nadaafadeed.
Waxaan ka shaqeynayaa nadaafada guud ee xaafada Bandar Qasim, waxaan ku jiraa laanta wadajir xaafadihii
Ololahan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona nadaafada iyo bilic soo celinta xaafada Bandar Qasim ee magaalada Boosaaso.